unjaga rafaibu runa gwaruno tuko yaba masuti kati tulete yuti kundwa babubu kagalaba kuru na tulonzani
galaba
tulonzani
galaba
kuru na tulonzani
galaba
yeka yeka kuru na tulonzani
galaba
tulonzani
galaba
kuru na tulonzani
galaba
ku youth representative
chema on bit
njakala kulabanga tulichimu kusachimu kati tubunge na ye asuizo kutuso bubaka bwaba yimbia bafubuka abali mu Uganda.
Every day we pray to God ono tubunge na ye. Every day we pray to God tufuna yobo tuze yo.
King of the Babylon clats, me see them scared. Just know you want me enemy, the ruler, the conqueror, clean and fresh. Yes, wa, kaya fino.
Kuluna tulonzani,
galawa.
Tulonzani,
galawa.
Kuluna tulonzani,
galawa.
Yeka, yeka. Kuluna tulonzani,
galawa.
Tulonzani,
galawa.
Kuluna tulonzani,
galawa.
Ku youth representative. Kuluna tulonzani
galawa
tulonzani
galawa
kuluna tulonzani
galawa
yeka yeka kuluna tulonzani
galawa
tulonzani
galawa
kuluna tulonzani
galawa
ku youth representative
amanya netobozi bampita chunju ismaili aka jaja galawa owa majirita obwerufu obumu obwenkanya nganze dobozi eri abavubuka abayimbi bonna mbasaba munteke mu bwesigwa baganda wange mbakulembere fuke dobozi lyamwe tutuke munsi ensuubize gye twalindiriranga. Copyright ebintu bingi nnyo naddala abavubuka byetulina okuganyulwamu bingi bibadde bijja naye nga tebitutuukako mbadde mbasaba nfuke eddoboozi lyammwe. Junju Ismail aka Jaja Galaba nganze eddoboozi.